umqondo okuthatha igxathu lokho yebo kubukeka kwistepis esihle angithi kuze kube ngukuthi sesikuthe sibe isivungvungu sakufaka efini laso kuze kube ngukuthi ulwandle luyagubha nakho yanesikebhe sakhe esincungu sesiphenduke iyoyo lingakhona igxathu lokho lolapha babo kusuke kushubile ngakudlala ngami angikubingelele phinde ngikwamukele futhi engosini efresh ngingusibalo BT Ngema ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Amathuba maningi ukuthi uyayazi indaba yabafundi emkhunjini esikebheni besemanzini anesivunguvungu besaba ukuthi bazominza ekuseni kusantole enzansi uJesu uza kubo ehamba mawuthanda sibeke kanjalo ehamba phezu kwamanzi uPetro umphothela inselo uJesu Nkosi uma kunguwe yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi uJesu nebala enze njalo futhi uPetro wathatha igxathi lokholo elikhulu kunawo wonke ongawathola eBhayibhelini ngokuthi aphume leso skepha esabe sintengantenga khona phakathi nesivunguvungu ukuhamba phezu kwamanzi noJesu kuyinto enkulu lokho akwenza lokhu kuyisimanga sesikhulu impela uma sekuziwa kumagxathi okholo olunamandla ayibongwe Nkosi ngokaMathewu 14 verse 30 no 31 kepha ebona umoya wesaba eseqala ukushona wakhala wathi Nkosi ngisindise masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye awu wena onokukholwa okuncinyane ungabazelani na waze wahlaba lo mbuzo kodwa muhle futhi ungabazelani na ngamanye amazwi ngiyazi kunamaza avunguzayo njengamanje futhi ngiyazi ukuthi wenza into engenakwenzeka mhlawumbe kwabanye ukuhamba phezu kwamanzi kodwa unalo lwazi ukuthi ngubani lo ohamba naye singathi mhlawumbe inkulumo uJesu lo ayengayisho kuPetro hlehlehle lokho kanye uJesu ayekusho futhi yebo ngokushesha wambamba uPetro wamsindisa qede wathulisa isivunguvungu uma mna nawe sibeka ukholo lwethu olungekho perfect silibeka kuJesu sithola ukuthi kukubambisana ongakholakali futhi ongenakunqamuleka kungakhathalekile ukuthi kuncane kangakanani ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje inombolo yethu ongasithinta kuyo ye WhatsApp ithi 067 706 0077 kanti ungaphinde futhi ungene kuwebsayithi uthole okuningi kakhulu ongaba usizo kuwe kukukhulise www.freshzulu.co.za.